iBhayibheli yebana ukuyazisi ukuzalwa kukaYesu yibalwe nguEdward Schuss yifundwa nguMaria Sehota. Ncibilelana ne-www.bibleforchildren.org. Kude kudala uThixo wathumela ngelosi uGabriyeli kwintombazana yomJuda egama lingiMaria. Yathi kuye, uya kufumana unyana umbize ngokuba nguYesu. Uya kubizwa ngokuba ngunyana wasenyangweni. Uya kuphatha kona phakade. Kungenzeka njani na oku? Intokazi yokuthile yabuza, andazani nandoda ebomini? Ingelosi yathi kuMaria, umntwana uya kuvela kuThixo, akuyi kubakho utata ongumntu waseyameni. Ingelosi yamxelela uMaria ukuba umzala wakhe uElisabethi naye uza kuba nomntwana ebudaleni bakhe. Bobabini badumisa uYehova. UMaria wayeza utshata nomfana ogama lingeYosefu. UYosefu wadana akafumanisa ukuba uMaria ukhulelwe, wacinga ukuba umntwana lowo ngowenye indoda. Ephupheni ingelosi kaThixo yamxelela uYosefu ukuba lo mntwana ngunyana kaThixo. UYosefu wayeza kuncedisana noMaria ukugcina umntwana. UYosefu wayemthembile, emthobela uThixo kwaye wayeyithobela nemithetho yesizwe sakhe. Ngenxa yemithetho emitsha, yena noMaria balishiya elakowabo iBethlehem besiya kuhlawulwa itekisi. UMaria waye kulungela ukuba nomntwana, kodwa uYosefu waye ngalifumani igumbi ukubelekela. Iindawo zabahambi zonke zazigcwele. UYosefu wafumana isitali samahashe, nalo usana uYesu uzelwe. Unina wambeka esitalini apho kuwekwa khona ukutya kwezilwanyana. Kufutshane apho kwakukho abelusi beluse izimvu zabo. Isithunywa senkosi sabavelela sabaxelela iintaba ezilungileyo. Kuzelwe umntana endaweni yakaDavide umsindisi inkosi. Nizothola umntana ulele endayeni yezinkomo. Kwasuka ngesachuphe esikhulu inkitha yomkhosi wasemazulwini idumisa uThixo sisithi, uzuko kuThixo enyangweni, uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini. Abelusi besuka kokugcama okukhulu baya esitalini. Emveni kokubona umntwana uYesu, bayabikela wonke indaba ezilungileyo abazixhelelweyo ingelosi zokuzalwa kukaYesu. Emveni kweentsuku ezingamashumi amane, uYosefa noMaria bamzisa uYesu etempeleni eJerusalema. Apho indoda egama linguSimon wadumisa inkosi ngokuzalwa komntwana. Bonke babemazi ukuba uYesu ngunyana kaThixo, isithembiso somsindisi. uYosefu wezisa umnikelo wabahobe amabili. Lowo yayimnikelo ngokomthetho kaThixo ukuba abantu abahluphekayo banikele xa kuzelwe umntana. Emveni kwexesha kwavela inkwenkwezi ikhokele izazi ziphuma impuma yalesa Jerusalema. Uphi lowo uzelweyo wokumkani yamaJuda? Zabuza zatsho, size kumnqula. Ukumkani uHerode weva ngezindaba esixelelwa zizazi, wakhathazeka wathi kubo, bazokumxelela xa basifumene uYesu. Nam ndifuna ukuya kumnqula. Kodwa wayegxoka uHerode, wayefuna ukumbulala uYesu. Inkwenkwezi yakhokelela izazi kwindlu apho uYosefu noMariya bebehlala khona nomntwana uYesu. Zawa phantsi zaguqa ngamadolo bemqula baze banikela ngezipho igolide, imore nentlaka emhlophe. UThixo wazilumkisa izazi ukuba zibuyele ekhaya ngenye indlela. UHerode waba nomsindo ezimisele ukubulala uYesu. Lo kumkani okhohlakeleyo wabulala onke amakhwenkwana aseBethlehema. Kodwa uHerode wayengena kumbulala unyana kaThixo belumikiswe ephupheni. UYosefu wayethu naMariya noYesu baya eJipita. Emva kokufa kukakumkani uHerode, uJosefu, uMariya noYesu babuyela eJupita bayakuhlala kwisixeko saseNazarete ngaselwandle lwaseGalile. Ukuzalwa kukaYesu, ibhali elisuka emzweni akaThixo eliBhayibhile ifumaneka ku uMateyu 1-2, uLuka 1-2. Ukutyelwa ngamazwi akho kuyakhanyisa, indumiso 1:19-1:30. UThixo uyayazi ukuba senze izinto ezimbi, asibiza kukubona sisono. Umvuzo wesono kukufa, kodwa uThixo uyakuthanda anokuba uthemele unyana wakhe ukuphela kwakhe uYesu ukuba afe emchwalezeni ohlayiwe ngezono zethu. UYesu wavuka ekufeni, wabuya wanyukela emazulwini ukuba uyokholwa uYesu umchela akuba akuxelele izono zakho, ukuba uyakholwa ukuba le yinaniso yithi kuThixo, Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba unguThixo kwaye weza waba ngumntu ukufela amatyala am wabuye waphila kwakhona. Nceda ungene ebhomini bami undixolele izono zam ukuze ndibe nobomi obutsha, ukuze ngenye imini ndihambe ndiyokuba nawe ngonaphakade. Ndincede ndikuthobele ze ndiphilele wena njengomntwana wakho. Amen. Funda iBhayibhile uthethe noXhwithu yonke imihla.